promise, umeniaibisha, sitokusahau, umenidhalilisha. Oh, uliniahidi ukashindwa kufika, haiwilonipata haiwezi jirudia. Asha my promise, umeniaibisha, sitokusahau, umenidhalilisha. Oh, uliniahidi ukashindwa kufika, haiwilonipata haiwezi jirudia. Asha my promise, Asha ulinipa my promise, tonane Hugo House siku ya Jumapili saa 12 jioni. Ukasema unaishi Masaki, ni mtoto wa Kibomba, eti ninywe nile nisaze unakuja kulipa. Oh, 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 ile siku iliwadia, nikawa na kungoja, nikagiza misosi hukubia moja moja, nikawa na jisevia hukubili ya nikoja, napiga simu yako Asha haipatikani. Oh, 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 ile siku iliwadia, nikawa na kungoja, nikagiza misosi hukubia moja moja, nikawa na jisevia hukubili ya nikoja, napiga simu yako Asha haipatikani. Asha my promise, Asha my promise, meni ya ibisha, sitokosa hau, umenidhalilisha. Oh, uliniahidi ukashindwa kufika, haiwilonipata haiwezi jirudia. Asha my promise, Asha my promise, meni ya ibisha, sitokosa hau, umenidhalilisha. Oh, uliniahidi ukashindwa kufika, haiwilonipata haiwezi jirudia. Asha my promise, muda sita dakika mbili, watu wanafunga la, inaletewa bili, ninaanza kushanga. Bili ni 22,000, na mapene kaza, mfukoni na buku mbili, naanza kudua. Oh, 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 nikawapiga Kiswahili, meneja mekanda, nikaona isiwe shida, noma isijezaga. Nikawakabizi pete na cheni, maweta katamba, nipo nikagundua zime niponza tama. Oh, 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 nikawapiga Kiswahili, meneja mekanda, nikaona isiwe shida, noma isijezaga. Nikawakabizi pete na cheni, maweta katamba, nipo nikagundua zime niponza tama. Asha my promise, Asha my promise, umeniaibisha, sitokusahau, umenidhalilisha. Oh, uliniahidi ukashindwa kufika, haiwilonipata haiwezi jirudia. Asha my promise, Asha my promise, umeniaibisha, sitokusahau, umenidhalilisha. Oh, uliniahidi ukashindwa kufika, haiwilonipata haiwezi jirudia. Asha my promise.
Where? Kona double B, Dully Sykes. Ha! Hii ni kwa master wenzangu wote wanaopenda kupewa vya bure. Ehe. Siku itakuja kukukuta kama ilionikuta mimi. Asha my promise,
Asha my promise, umeniaibisha, sitokusahau, umenidhalilisha. Oh, uliniahidi ukashindwa kufika, haiwilonipata haiwezi jirudia. Asha my promise, Asha my promise, umeniaibisha, sitokusahau, umenidhalilisha. Oh, uliniahidi ukashindwa kufika, haiwilonipata haiwezi jirudia. Asha my promise.
Wee, Gerezani na Ilala, FM Studio. Dully Sykes, mziki mkubwa. Wee, spime.